listen to what he told me, man.
Yeah, jine builder. Nilina mukazi na bana bali for pazeti. Ekonomi yatu ya vuta. Unga wa dula. Na pesa project kuchalala. Nili prop mafuti ni funo siya sugar. Mabondi ya kosa. Jine mamuna leka na inensa kileko. Nizaya mbapo family no ila yako. Ni 2 weeks ago pa mene ninayenda. Na madamu wamboganiza sinilibega. Sinchita, sinfika, sinkutia. Nilitipeni za pwela tena ndroma mutumba. She misses me like period never ya kamba. Na wanna be selfish pa singuliza milamba. Na kulata kata nto miwona. Bachwani wanana. I hope so mambo fita iwe. Nadonse ni katuma na ineni mayo wafunde kwa komonga puma. So nkalamu izi na inenando panga chuma. Vintu vikavute badu chose ijakako. Ya mene tenzo kala donse tiamba ni lapo. Uziwa nizelazo secret na ululapo. Zelu zima nkala opanga nkalamu trouble. Those aiming at me, I'm aiming at two like shady. For better for worse, I'm with you my baby. Ni vaho kufaita chikondi cha tu steam nkala lazy. Ninga gwile nzimbi monga kabao. Kaprima rap and this atifani katizi chicha. Vintu vose iwe uwa mila uzipika. My headset namo ni mami ya funika. It's a fighter paka vintu kuchitika.
Yala kupiti pimelele. Wine nukai. Kuno nabasha kushankuru isi shinkondo nkawela. Ala mwandi chipimelele. Ala pipi chipimelele. Kuno nabashila basi tuti pipi nkawela. Ala mwandi fika wa matali. Tuka salula maita vila vivi.
Shout out goes to Young Masi ni makuona. Mamwila, I got you. Hey, yo, Kashu, I see you, man.
808.
Yo, Styles. Omo, where you at? AKA Mpinyuri. For sure, man. Real, recognize real. OG.
Chapua buangu.